swallow the ground. Hati kuwana laku worries I feel it flow around. Haikuwa gali jami tuwe taken around. Confused since kali sanesha kila time. Kila mtu likuwa proud. Oh yes, so proud. Hati kuwana ufisadi kali leave you now. Haikuwa gali breakfast jami fresh out. Kukando pati hai na toast isio cow. Si maisha mendele no, maisha na regelea. Every Sunday likuwa beaches kwenda kuogelea. Mama ngina weekend breezes kusherekea. Watu wali blame kize tuliendelea. Makadara dose Waislamu wali sherekea. Na wapashima waze walivyo jitolea kutulea kize. Mengi wamejionea kumebadilika mse. Jango la kutokomea. Hidi story yangu leo nataka kupatia. Na ukinyona na vileo mengi mepitia. Sultani mashile uchozi kutiririkia. Mami ni Mungu leo mujiza tuturikea. Hidi story yangu leo nataka kupatia. Unavoniona leo yangu anishapitia. Mani bila mseo mola ani kwa njia. I gonna cry no more. Ashani kumbulia. Mwale kufika maze ili kuwashika. Mademu alituzengua tukitaka kuwashika. Kila dakika discussion ni Erika Caroline Josephine ah, Natamika. Haikuwa hayo tutu liwaza mai kushika. Bonge la state mwanangu kila pembe ni maspika. Hapana watu mia sita ila mbela na Congress kwa proud umechanganyika. Bila vita mita tuliadimika. We love wazeya ili sambazika. Hiba bilifungulika. Subconscious ni kutushika. Spiritually little teacher. Sometimes mina wonder how comes umechangewa for the worst instead of the better. Waminiku na mita kumta hakuna tena. Tumibaki kuzuzana na kuchimbana bibi masela. Hini story yangu leo nataka kupatia. Na ukinona na vileo mengi mepitia. Tukani mashile uchozi kutiririkia. Mwamini Mungu leo mwigize tutulikia. Hini story yangu leo nataka kupatia. Unavoniona leo yangu anishapitia. Mani bila mseo mola anipanchia. I gonna cry no more. Ashani kumbulia. Kusalitiwa lasma usela nuweze kuibuka. Yani hakuna favors. Unatumiwa na kutukwa. Majukumu yametukuta. Kuna kangumu mse. Jaribu chungu umi kwa ukuta. Oh no. Madhali kufa. Why so stress za kutafuta. Rest in peace mama na wangu. Hata kutukwa na kumbea dua. Akhera usipate kufa. Michael Tena Mok. Rest in peace brother. Ulienda gapla bro. Hali ya kushangaza. Mwona wangu wakweka mahali pema pepona. Hisi mpona wote walotangulia mwanzoni. Nimebeba mwenge mse. Kama kicha wa kwanza. Challenges nazipikea fursa ya kunasa. Experiences muhimu. Practical knowledge capture. Bokuwa mwalimu kiongozi wa mic lecture. Hizi story yangu leo nataka kupatia. Na ukinona na vileo mengi mepitia. Tukani mashile uchwa.